zafuka biroto byantisa ninotamira mukubewa keyo wantisa wagamba enze golina atenda bomfisa ebintu byokola bibibe byoli nochusa gwabola abantu myabeyo lowoza milembe kuyagala naye nalini nokutogende newankubadde kimenya omutima kogende osango nofuna essanyu eyo nettembe omutamivu nganza nyamusobola ananjagala agumire nebyo byenkola siri malayika ndi muntu sonkulabula bw'obona ogumira byenkugambya onno kikola. Nawe towena, ochimanyi gole kao fix on magina. Ochimanyi kampaleyo wali ya mumatida. Amu kwate kobu kwa si choka guo mzole ya. Pamalo ni dadoni jimpe.
Oh, for the past five days, did you check on me? Or did you look for me?